kwigisha ijoro ryagakiza ijoro ry'amahoro ni Yesu ni Yesu ijoro ry'umugisha ijoro ryagakiza ijoro ry'amahoro ni Yesu ni Yesu isi yose tuzuru munezero kubera umukiza wacu Yesu atuvukiye isi yose tuzuru munezero kubera umukiza wacu Yesu atuvukiye ijoro ry'umugisha ijoro ry'agakiza ijoro ry'amahoro ni Yesu ni Yesu ijoro ry'umugisha ijoro ry'agakiza ijoro ry'amahoro ni Yesu ni Yesu nowhere is he sad nowhere is he sad tumese kwe turirimbe nowhere is he sad nowhere is he sad tumese kwe turirimbe nowhere is he sad nowhere is he sad tumese kwe turirimbe